deep, yeah, baby.
Yes,
stars are in Uganda. Hey, you girl, I'm all in my rush. I know you found you pretty, come here, don't mash. I made you go be my remo, my heart. Lembe nemo, kuma remo, we are. Sitaki kizungu, zungu, ya kishwa. Kwani niko na ye kwa pisha. Uyo na mpendwa kabisa, baba. Sitaki kizungu, zungu, ya kishwa. Baru propate. Jala wapimi, wajukudu na opara kenda ya. Banging in the para ya, ayero para kenda. Jala wapimi wajukudo na para kenda ya, para kenda. Kani nangu ya ewechi banging in the para ya, kunange para kenda. Hey you my baby, kuninge ya peri ni kendi. Don't say you're sorry, don't itera kumeru ni nedi. Screen seva parai, pirangora mimi tuwa mboki. Nemi mondi chwinya woku. I want you physically, be no biansikale. I want you practically. I wanna be your queen, nami no.
Queen, nami no.
Kani amu take my layo to na layo to na dango. I'll be your hero. But you give me a tatak. You turn me upside down. You give me a tatak. A tatak, a tatak. Jala wapi mi waju kudu na opara kenda ya. Banging in the para ya, para para kenda. Jala wapi mi waju kudo na para kenda ya, para kenda. Kari nangu ya ewechi banging in the para ya, para kenda. Kari nangi Kampala, tera. Kari nangi Yerusi, tera. Kari nangi Yarua, tera. My baby, tera. Sitaki kizungu zungu ya kishwa. Kwani niko na ye kwa pisha.